call.
It's your love that turns me on. Mashallah, look so natural. We na me, we pacha na me. Ina dunda raw, nikifikiri kuacha nguvu sina. Napona, si malaria si corona. Chiko nini kikuna tama kunja ya nagoma kuja tena. Napona, nikihisi na homa. Nikikuna, ata maradhi ya nagoma kuja. Misioni, siyo kwamba sina macho bali na kuona wewe sikio. Siyo kwamba sisiki na sikia moyo.
Nigerimix.com.